Downloaded from
ilovesandmusic.com. KD no ma company.
KD for this.
Sina fastalo record.
Okay.
Which kid barote?
Listen.
Ya record for.
Ya record I.
Kwabulozi most wanted. Why coast I gotcha. Listen. Konji phone katyo kwa halela. Kona muka bonisa mwene muni la tela. Look, noti kuspenda tupi nfali kwa tie. Utupi ni muni feniche fela kanti. Cause ni wona hala kuva useless. Fao ke ankashwa muni hulu ke mwa suitcase. Ha! Yami na baba mutageti. Kikunle kela jacket. Yase nila ileka paketi. Why?
Akaya kona muka mulila. Tapila mina mumu.
My driver for my checkpoint ine muli wa mikola kono hamto utwa kutiseli stupu ne momba tanga ni musihari mwali kuku life ye na yani babanga mwanti pitch after death ikona kuina awati same thing neke kuna rich kid barote hasen shwile love mukabacha muni bonse look alipangangi sensi lilato la kuboni samutu hasalo basing after 9 sika hasili 10 kutoko wasona mukabubona hasisike 7-10 gone
akaya gona muka mulila tapila mina mumulati akashwa gona muka mulila tapila mina mumula unate moya wa mutu sikalifu la mutu unate moya wa mutu sikalifu la mutu unate moya wa mutu.
Kaputo nenili mutu wa zuhanga kono fake ni bona kutilifu kona kuto haushwile ushwile mtu wanga so confront ya ulatagelo isike kuyo ikupulela kwa mayumbelo nikulila bati kufita bashemi bahaye ukakomoki sabatu mwahaye bo kibupilo bolupila ya saboni silila tuan kashu askani lila kutikuwa mwela lichofa mumbeta konji haseninzi admitted mwayeta why
akaya gona mukamu.